is around.
I'm Mr. Giovix Lamento Matre. Then production, Amador. Nilikuwa niko studio, mama yaka kani call, akani show. Leo ni siku alikuza, akatutitizo sana, nilete zawadi. Yapo mfugo, nilikuwa sina kitu, ikabidi nikope, ili nikufurahishe. Sasa nimekopa, nije nikufurahishe. Mototo ya mama mili, unasikia je, nimeleta mkate, uchanganye na keki.
I love you son, I love you son.
Hey, leo ndo siku yako, ya kuzaliwa, mimi rafiki yako. Na kufurahia, karibu sana duniani. Huku duniani, kuna mambo mengi, ya kuvumilia. Karibu sana duniani,
Michelle.
Huku duniani, kuna mwitaji Mungu ndo songe mbele.
Papa jula na ngala mbela. Erizola kutela na ngama bulunga na nga ijele. Shili papa nunga landinga. Siju na unge nini. Siju na unge nini.
Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, oh, happy birthday. To you, to you, to you. Mukatazalo vyezi kumagie majimi kuzoya. Leo mambie, akumagie soda. Kama Coca-Cola,
sawa.
Kama Fanta,
sawa.
Kama Sprite,
sawa.
Kama energy,
sawa.
Yeah.
Lubi, usimagie mtoto wenye maji. Akipata umwezi peleke hospitali. Tupe ondo chini. Takupeleka polisi Lubi, tupe ondo chini. Tupe ondo chini.
Leo jibambe, tupaka bambe. Niko na iPhone macho tatu nakupa wewe. Leo jibambe, tupaka bambe.
Tala the voice.
Niko na iPhone macho tatu nakupa wewe.
Mama Fiona,
I've been better to you.
Nancy,
I love you.
Ose Miloza, nakupendaga sana. Nisame, nilipua 250. Lakini ngekua 250,000. Ngekunulia kitu fulani. Mineto mudome angombe. Le produce Amado.
Happy, 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 happy,
happy, happy, happy, happy, happy, happy,
happy, happy,
happy,
happy, happy,
Irene Ayuma, Joy the Baba, Chocolate Warimbo.
Hey, sasa kata keki, sasa kata.
Fredo Bachi Machoka.
Sasa kata keki, sasa kata.
Manu ni mwashombe.
Mwalishe mamako, mwalishe babako, mwalishe wenzako, simule pekiako. Sasa kata keki, sasa kata.
Zebra mufangu ya jela.
Sasa kata keki, sasa kata.
Fisi mwenye rangi ya chapati.
Mwalishe mamako, mwalishe babako.
Dada ya panya. Produce a bella keyboard in the presenter.
Happy, happy birthday. Happy birthday.
Aleto surandogo.
You.
Gazla. Kuga kina rozi mepotea. Chitu. Pende shalma kala linga. Mudome angombe ni tamu kushinda kuko. Mbuzi girlfriend ya bebero. Rosie mupendo avocado. Happy birthday. Msiba.